Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisar sapo jeɗɗi lewru février hitande 2020 jenna yamna ƴaɓɓiri masili maji sapo e joyi le maison de la presse pamoko jottinono do kabaruji du yumor way galo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggi jamɗe to. Fedne do dir centre quartier humnide kabar yotar no kaddale kawrangal wori leedi meden dibe kolitidi wattu jono golleji kewdo gonde tanude len koyde be koliti to ganne mabbe alal barnde leedi meden di datol hakkunde bomako kanyi e segobe kolitidi yimbele heddibe le hende hitale 2021 ko buri yimbele temedro kanyi keddi leedi do kasaraji ko lati sababu mududu e vitesseji bondi be bi kanko no dirte Mohamed Magasuba o wattu jono fedde juinte hande faabade kabar no golliji makko di worri fedde no dirte fema futtunde hokki di do kabaruji kenyen di wono sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade fedde no dirte centre quartier humnide kabar yotarno kaldale kawrangal wonde yarde yeso leedi meden di be kolli tv sa ƴeewi wattu jono golleji won tanude leen koyde so tawama wiide laamu hakkundejo hollino arande kabaruji lobbino hani no golleji kani yarde yeso Ousmane Yadi Boudi
nde fedde holliti wiide laamu hakkunde jonde ɓamuno laamu on nden gikki waɗi dow maɓɓe sanne ka e mimsa hannden ko wona koɓe kaali ɗum woni koɓe gollata ɗum saabi de ɓamigo hakkillo yalla dewral ana waɗa hannden ley leydi men ndi ko haɗi yaade yeeso e golleji ɗi fedde nde holliti wiide kulleji kewɗi wonɗi gasay ley batuji gaɗaɗi e fedde kumminide jokkidingol kaldal ngal ley batuji nayi kanɗi waɗede lewru fuu ley hakkunde lewru janvier e lewru juillet woni koɗi keɓa waɗede kolliti wiide ko heɓa yaade yeeso kasen yo kabaru joƴingol police territorial diɗo gol laamoɗe ɗe kañe waɗgol woteji hono ley région ŋaji tawdeni e menaka misalu e tiɗallaji goɗɗi keɓaɗi yo batu nde fedde famade CSA hani wadde dow kabaru sariyaji dewrintinal leydi ndi neɗɗako ko hani waɗede ley lewru mars ƴaɓɓino ndu ko sabbi mbini ɗum yo saabe keƴata gouvernement o wala hen e wi maɓɓe ley windande nde ko laati fuu fedde nde holliti wiide wonko yeyi yeeso hono waɗgol batuji CSA yogaji ley gelle goɗɗe e wattugol e rewɓe ley fedde nde e kolliti wiide du kabaru tetugol kaɓode e nannitingol ɗum du golleji muɗum jawnama ley laamu hakkundeji o welɓe sanne ɓe honjotoɓe gollonoɓe koye muɓɓen
wattu joni o ɗum woni guɓe ciññide kaldale kawral le leydi ndi mbihi laamu o jaati woni ko holla e anniyaji muɗum lobbi ka ɗum e tawde fuu ɓe mbi ɓe jewɗi ɓe jowti sanne hono kabaru ko oɗo batu waɗi wattu joni fa ƴewtedu yalano golleɗi kani yarde yeeso keɗɗemo kanko noddirte Attahe Agu Mohamed le fedde semade o woni e muɗum komo sifido hen do faccitago sitan sidi ɓe
ana fota lebbi sappo e jetti hannen ko laamunkoɓe laamu hakkunde radio holliti le kawtal gotan cagganne ɓe ɓami laamu o wi ɓe waran ɓe kalla ɓe kawra e fedde amen nde yalla accord o ana heɓa signine hakkunde amen on fuu ona wawi naatade seeden ɗambi hannden do immadaraji keesi ɗi haalade leɗɗe balɗe ɗum woni joƴƴude fedde entretene police territorial gasa ƴeewi joƴƴungo nde fedde police territorial o jaama kawrede muɗum ɗum saabi hannen le kawtal fedde entretene sen waɗaga sartere jonaga ɓe holliti ne fedde wawa joƴƴinede
micciteɗen wiide laamu o ne holliti wiide wattu joni o holli anniya muɗum lobbo ko nayri banggal no kaldale kawral ngal han teɓrede le nokku ɗum e tawde fuu ɓe mbihi won toɓɓe kamɓe ƴewtede le ko warta ko no kaldale kawral ngal wuri keɗɗemo kanko noddirteɗo Bassidy Coulibaly yo kanko woni keƴanoɗo suudu ministre humnide kabaru kaldale kawral ngal le oɗo boto komo sifi dow hen dofaccitago Aly Cissé
la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions
gollirde dati fuu gonɗile kaldal kawral ciinaga yalla jan e deƴƴer ana wartale leydi ana windi e dewte gouvernement o ana heddile hendu hono golle kanɗo waɗede no yawiri ɓeɗe kani joɗade ɓe miijo o du ɗati ɗumi garta hollitidde fedde entirte no observatoire indépendant yella omo heɓa huncande hoore himmeji amen ley hen wattu no warta fa o landina tongande makko ne ndeɗo tongande nafa muɗum ana mowni sanne le golle kaldal kawral ciinaga ngal mi haltana yimɓeɓe fuɗo hande wiɗe min fuu miɗe gondi wadde komi mbawi yalla jan e deƴƴere ana warta le leydi ɗum ne wawa heɓede fey so wona leyɗe keddiɗe le adunar Allah ndu faabon
la communauté internationale
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓdude ɗum do page Facebook kañe compte Twitter Studio Tamani ko nayri bangal hokkitirde cuuddi be noddata logement sociaux di holi tammi wiyede hono cuudi kokkitiraade le ko sakiti ko wattu jono dokkal ngal imminama non suudu ministre humino kabar di do golle ji holli tri wiide mecitede wiide yubbo yindo yama le bem ande to yimbe le hobe kulliti wiide yurku yurkuji matam le di do golle ji Ousmane Nyadji Bouli
ciada tiagal ko yubbo yindo holla do bembe ande de walde humunide habude yurku yurkuji e bonnugol jawdi suudu baba hali do kabaru mo e kulliti wiide ko nangata hakkilo fa heewi wadi do gol hokugol e cuudi walde de ana anni wulitaade sariya yalla wadube o golle bondo ana jukke Moussa Ousmane Touré kay wonno hore jonde walde
woni inde yimbe ko winna e hokke gon diggalleji be lamdan fe beete goto tewtude diggalleji suni a fami woni yimbe ko heewi ko hokka diggalleji hannen be ana mahi galleji fa heewi le gendi bamako du ana nato sabe hannen suni yimben mursa sabe ngal golla wadanga suni be bantine hokugo diggalleji me tongan fedde entretien pour ekonomikne yalla be ana imo haba hokke gon denni kuje
walde hebbe cuudi e ndartobe logement social ngaji kanyu golliti metimudo e dannugol gol hokugol e mabbe yodum fedde joodi ne do sariya de himbe ministere ngaji kew e goni e modon hokki di cuudi kede ko burama gimbala sibiwi kanko ne hore jonde fedde
woni yimbe weltibe sanne yogabe du weltaki e o kabaru sabdina jama ko heewi suudi ciagan goppe kasi bonni inne yimbe hebbe di galleji dum mo naati sabe so jama halundir halaji bondi ne o kabaru huna ko tawfu ana han ewtede famo do natto sabe so gedi timma hen hono yimbe ko handi di galleji kayndu cuube
fedde humininde hokkude cuudi logement social ngaji di fusama fedde heer waran joinede walde humininde habude yurko yurkoje kanyi bonnanda jawdi suudu baba wajimbini fedde joinede nde tawe wala fuma hedani
ko buri yimbe le tema doron kanye keddi hakkunde bamako kanye e segu dum datol gongol dongol dum woni le hitande 2021 nombe ko litir wi dido kabaruji fedde saper pompier wonde sutto segu to kanye hokkidi be bi yogo ko lati sabab mudum furdo tawno yo vitesse ji bondi jama watali dati gondi tondi fa kebe famtar kedden alisi se sitansi dibi
kasaraji le datol bamako segungol kana wondi hebude sembel dido wakatiji e juude kanko Blaise Adama Dena horajo antenne anazer le region segouto temdere kasaraji ngadoji di ka fu chapan jetti ana bile vitesse ngaji bondi
le cause
accident ni wadandi no lawal hakkune bamako e segu sabe mura ana anda to homa fu sabe dena mine mila nafu batman sariaji labidi kan e dogonul gon semme sonia bami accident ni wadandi do ngal lawal temdere fu atama chapan e jene e joy yo nafu batman sariaji di kan e dogonul gon semme
Ngollo kongol ka kanko capitaine Moyi Somboro lami do protection civile lami segu ka gondini dum
sabe di accident ji watte do lawol ana heewi sanne go'o mudun yo owere ana hen lafi andude sariyaaji lawondo ana hen suna jeewi lawol segu e bamako modde doga sanne sabdina kaare ngaji kan e mobilaji dogintede ko heewi wonko wondongol lawol do naati sabe handen accident ji ngol lawol wawa fandude
njaho be so ana warta do datongol ka holiti wiide do e sabi rafi tawrede anniya lobbo lamu leji ni muinde datongol fa gasanu Fatoumata Coulibaly ngondo do datongol
accident sur l'axe de lawol hakne sewu bamugo yo sabe lawol mo sonia ye fe joni lawol mo itnama gawon ko di heew ando magol ko hanim itnere kasin
qui ne sont pas en bon état
mi chintinde tan wiide lewru uttu betini ko buri yimbel debbe wonbe yonkiji mo en sami do lawol gol du wonko Mohamed Cissé heban sijo tamani yude segu
wattu joni kaba en kala hono kabaru fi gol balon le leedi meden di kanko ekintino jagabule mali mo no deta Mohamed Maga Souba wiama wana kanko tan daronto gol di kasen wattu jono fedde joddinte hande faaba demo hono kabar dido golleje worri fedde fema futunde kany hokki dido kabaruji kenyen wakande jidno e journaliste en bende dum woni jingonobe jagabule mali be dum bi himbeltikle odo golle sanne fa kebe famtarke sita sidibe ali sisi
Lewi Horejo fedde darnide fiirde ballon malne entitirtene Fédération Malienne de foot le Coupe d'Afrique kadion Mali lonki hebde yaade yeso Lewi Mamoudou Touré entitirtado vie o holliti o wi ekito fiobe ballon malbe waran golida yimbe gobbe kasin yalla faabo fiobe meden be hebde wune le fiirde coupe di monde wattade hikka leedi Qatar l'etane 2021
min gaddi jidal hakkune amé yimbe le fu gombe le fedde fema foot ne fami keba landinde match ngay didi leedi Mali warta fiidude leedi Tunisie ngako haani yubbe re hen ko famete ni woni min kaldi e jangino fiobe ballon be mi kolliti mo wiide juine fedde goto mo yimbe andan be kabaruji bili de figol ballon tawete le mudum fa bo golle o
yimbe jingino be ballon ko heewi wi o seria pamado yo hunne lobbere ana wana tar sabe hokka fiobe meden ballon be semme siegane demba kanko yo jokko amiru jingino be fiobe ballon mali
wonno ko mi tewtanno hin so ekincino no be ballon o jabayno dum minen ka mi mino yoppa golle jaati leedi malini fade mudum yaari yeso caggal won ko wirfi darne mo jogi mi ko woni horejo jingano fiobe ballon be mi haltana homo fu wiide murtere mo mi landinno o timmi hande mi jokkan faabaade equipe amen
micinde jama on wi leedi malni ana haani wadde fiirde mudum arandereere coupe du monde noge nay lewru mars darto nunu bena haani harondurde e gubal fiirde ballon antitirtenga aigle du Carthage
en jaran hono kabaruji coronavirus kenya algadra yimbele be nyaw o yey mudo yimbele sappo en jaddom no holi tan wiide yimbele chapan en jaddom e nayo kanyon gon santanaabe wala fu kiddi len kenyan ana holi tidi hebbe nyaw o leedi meddi yimbele uina chapan tato e temet tato e taton yimbele santanaabe uina e noge en jettom e temedi do e chapan en jettom en jettom yimbele heddibe lembe yo temede jaddom e sappo en jaddom jaran kabaruji meden coronavirus min jooto heɗade heƴuji amen jowiɗi dow coronavirus beete hannden min garan min dokka landi ɗi heɗtoɓe min andaɓe kabaru cellal dungara jaabo ɗiɗo landi
bonjour docteur
ya tama forati ane e fasagol yimɓele cawiɓe ñaw covid-19 tawe andaka
so amata e ñaw oyma ɗum woni aɗa jogui ƴiƴan lobba nga ɗum heƴatama sa jiɗɗo sertude e gueƴi ñaw ono yawiri so a pikkike aɗa wawi sertude e gueƴi ñaw ono yawiri wurde sa a yoppi ƴiƴa maɗam haaɓa gueƴi ñaw o
bonjour professeur
jawal docteur le datiri neddo mo nyaw covid-19 woy mum so tuttiɗo ma ɗum ana wawi latade sababu waytide nyaw covid-19 woy mana gonga ɗum wona hakkunde ɗati mbawɗo waytidde neɗɗo ñaw o jaati ɗojjugol na tuttude ɗum saabi so wiya joppa métre goto hakkunde ma e neɗɗo mo kaldata so neɗɗo hartike nokku fay so o iwi ɗo so neɗɗo goɗɗo wari to harti to jomuɗo ana wawi heɓude ñaw o joddade so halda e neɗɗo mo ñaw covid-19 o woni mum tawi a memayi ɗum ana wawi latade sababu waytide ma ñaw on
si la distance réglementaire est respectée
so seraji rentourde ɗi taɓama caɗele ngala neɗɗo na waw jaati gajidade e ñawɗo covid-19 no oɗo jogola o dowtoran ɓe kinnoto nden ñawɗo o e gonɗo bangge makko fof ndenoto
yalla weɗodirde kulle hakkunde jeeyo kan e coɗo ana wawi latade sababu waytide neɗɗo ñaw covid-19 on
eyo yo sababu jaati kamba ɗum ko covid o naati leyleydi ndi lummuji yogaji uddama saabi client en hewɓe garan nden so ni won jogiɗo ñaw hakkunde mabɓe o memi kalisi ma dum no kuɗɗe goɗɗe mo tottata yimɓe nden so client o tawrama ñaw o tan raɓɓan commerçant heddiɓe foof
ɗo kaddi ten beete hannde dow kabaruji meɗen jooɗi dow coronavirus wakkati futtino ɗon ɓorno ɗon maskeji moɗon kay bon hoore moɗon fa kay bon wondiɓe moɗon du
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse e République Tchèque e Union Européenne
sakiraɓe jeehe ƴeyloɗo ni en ley kereduji to en puɗɗiran ley laamu an songo holi tan wiyete won donno mobile gotel camion ganninoɗo nokku noddirteɗo gawo entreprise o dow gawo jeeya holi tan wiyede yimɓele joni kaɓorde kañum utti yite fewtude ley oɗo camion nokku mo noddirte bara gontin iɗum ley laamu an songo o on wakkati fof ɓe barmini chauffeur o wakkati mobile ngel samno leydu chauffeur o tawamo goɗɗo kasen wonno bangge makko on dow barmiɓe fof ɓe naɓama hôpital maggal ɗo gawo ɗo fa hande en keddotto gawo to ɓe mbi nokku noddirteɗo kuɓedu yimɓele jo en kaɓorde kañe cuuti toon mobile kondialen gondi e wadde dow hen en gardanɗo sewar ɗo fedde nde noddirta radio rural international eɓe gondi e famminde yimɓele golloɓe ley radio ji fm o noddirta toon Kamba FM kañe fa jottiɗa radio seno bankas e radio dande douance ortm mofti koni fana muɗum fa ɓen kokka toon kabaruji ko nayri banggal ndemal eɓe gondi e gollitinton e suudu ministre humnidu kabaru jande ɗe leydi meɗen ndi jande nde nde timman toon ñalawma hannden sappo e jeɗɗi lewru février sikirab dokaten bete hande do kabaruji meden dimi jootu on sanne hedaade hejjo jamen dido kabaruji fodo baa bidir do bema am ande to songadi www.studiotamale.org no noddi do numero viamo mo ando 37321 fande fande je fe no konna ndir ono do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam